Tech 5 now. Tech 5 now. Tech
5 now. Brimma.
Go Baba. Go Baba. Go Baba. Go Baba. Go Baba. Go Baba. Go Baba.
Freeness.
Miss Mama, no, when they finally put you back a leo. Sip on scary, the only when you band a ravideo. Hold up, Bajaji, Gitani, mean the rest of all. Now, Leo, no, Laza, Nje, Zini, na Funguo, Zao. Rais, Commander, Kipenzi, Chawana. Mademu, Hawami, Nix, no, no, Mesaliti, Chama. Au, mnasema, Nje, Masela.
Oh, Baba.
Yute, nchi, tugawane, Mahera.
Dio, Baba.
Kwenye show, Zao, wow, Kingilio, Sini, Bure. Kwenye show, Zangu, Mimi, Kingilio, Kile, Kile. Okay, Jawai, Kogopa.
Dio.
Japo, na pingwa. Nasema siya minchi na wala siyati kuima. Nano na kicha, nisha kama tarungu. Raundi himpa kama shoga mtajifungua kuchungu. Ni Baba Yaga, raisi wa masera kita. Na wanangu tumeshibana kama mlevi na ba. Go,
go Baba, go Baba.
Naona kama sauti yangu iko fresh hivi. Mnipe maji. Nipoze koo kidogo. Have to one the sound of it. Au sio? Twende.
Go away, go away, go away, go away, go away, go away, go away.
Ah. Ipako babo mimbi, wana babarangani. Nataka nionyeshe mina wao hatuendani. Atupigi mke bwana, tunapiga pesa. Akichepuka na chepuka ya nini ufe na pressure. Hindo bongo bwana, uchinga ndo napewa na fast. Shule haiwezi trendi kwa kukosa madawati. Au mnasema aje masela.
Go Baba.
Nyuze nchi tugawane mahera.
Dio Baba. Go Baba. Go Baba. Go Baba. Go Baba. Go Baba. Go Baba.
Baba Yaga's in the building. It's a 9-6, baby. Shoot him in the my fool, I see you, bro. Are you in the true name? True name. I'm tough, yeah, I'm tough, fire. I see you some.